the Mathic.
Karibu mtani kwetu, andazi la miono ziwa buku, ukuchura na kata kuliko ruku, atumjui Govinda tuamjua Rufufu.
Avita, avita, avishi visa, 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 usijaribu kujipitisha, unakabwata mchana saa sita.
Kwetu atakutoa wenge, macho atakutoka kama tenge tenge. Watakukimbiza kama unakimbiza mwenge. Acha fupa, tulia, weke.
Avita, avita, avishi visa, 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 usijaribu kujipitisha, unakabwata